njali ndibonile apha asthand 10 dingeni banda bon bye komi pako ehlukahlukile apha ke kodwa asikho apho but kona is different says that candy jongba hey khona abamanzi khona abamile khona is bbl khona ezizamayo ndiyazibala kodwa ke andizanga apho uzothetha for a long time zisani podium nje ndizothi go visit it ntlisa serupe wena man ndithi kuwe go visit it ngabaxelele tyhali ndithi ma go visit it ndithi kuwe go visit it ngabaxelele tyhali ndithi kuwe go visit it ngabaxelele tyhali ndithi ma go visit it ndithi kuwe ndisuka kodwa tya xa senihamba ningcono unabafana babu aninathanzwa kubuka ndisuka kodwa tya xa senihamba ningcono unabafana babu aninathanzwa kubuka ndibonile khona abo abazoba nengxaki ngale nto endithe ukuba ndibekapha ndingumntu ke mna othandayo bo uthetha nje for a long time kodwa okwangoku nje ndithanda uthetha inyani ngoba kukhona 1, 2, 3 kukhona ABC so napha emuva kutsho uba asifani ndisazophinda phaa ndithi kunina khona abamanzi khona abamile khona babezi BBN nami kodwa ndiyazibala Sivesa, 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 Sivesa,